nationale des journalistes. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo toko lobela masolo ya tunga ya anesthesie na lisalisi ya bakoni. Toko lobela yango na Dr. Foreman Mabala uyu azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni eye ya lelo tokolobela ba effet secondaire bikokiko bima soko moto azwi ntonga ya anesthésie.
Ba effet secondaire ya anesthésie comme kichi nyoko ezalaka na ba effet nango oyo eza kozela oyo bisu tobengaka mingi na pharmacotinetique na na pharmacodinamiki elingeko bakaka eloko nini kichi wana eza kosala na nzoto ya motu mokiki ezali eloko nini nzoto ya motu eza kosala nzela ya kichi wana yango nayebisaki bino na mokolo elekaki na lobike buke osala motu anestesi ifoto evalueye ifoto proteye ifoto platikeye sans platike tokoyeba ke moto oleki boyaza na baproteine boke donc mpona réduire dose sinote na kobakisa dose ebele koleka ebele epuis ekoki kokeni anestesi tokelemeki par exemple na anestesie générale. Anesthésie générale eza stadie, eza na bastade nango, stade ya yambo, stade ya mibale, stade ya misato, mpe na stade ya mine. Stade ya yambo ezali pendant de malade akuta ya reconnaissance puis na nime ya respiration eza kosala ne kokende. Stade ya mibale ezali ntango respiration eza kokende epuisi eya kozonga malade ayali komi malamu. Stade ya misato yango nde tomisaka na kati ya anesthésie oyo babengaka stade chirurgical malade akolala aza baparametre na ye ebute nyonso ezali malamu après chirurgien akopeta aopere malade asali oyo akoki kosala nde yango tosimisaka stade ya misato. Mais na anesthésie to tozosala toebisaka toujours kobwa yango babengaka stade ya mine, stade ya overdose. Stade wana ezali kosoki tokomi mingi iresive yango koyoka motoiaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Matondo mingi na bino banso bo landili naka na biso bo kolongono utolo laka la Amerika. Lobi tokolobela eteni esusu ya mosala ya tonga ya anestesi na ntango ya kusalisa bakoni. Bokoki kolanda lisolo eye na Dr. Foreman Mabala na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewa.